Te whanake tuatahi, te kākano.
Te mahi whā te kaumā ono. Exercise 46.
Hei mahi whakarongo tuhituhi hoki. Me haere koe ki ngā toa ki te hoko kai. Me hoko koe I ngā kai nei. Tuhia e nei mea. You have to go to the shops to buy food. You must buy these foods. Write down these things.
He āporo. E whā ngā ārani. Te kaumārua ngā hēki. Kotahi te rohi parāua. He mītikau. He tiamu. He pata.
E whā ngā pātara miraka me te pātara krimi hoki.
He pēke rīwai.